Yep. Yeah, Bubba.
Rubo.
Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Rubo the Entertainer.
Morning, morning, yeah, morning, girl. Bazaliawa. Ali, billionaire. Mama, love you, oh. Ila uwe kwa vile, eh. Itaishi na wewe. Mimi love, mimi love. Oh na na na, ah. Kinacha we, sherie. Tabaki na nani, oh. Mintalia lia, ah. Mintalia sana, ah. Talia lia, ah, ah. Mintalia sana, ah.
Raw 10 segments with Rubo the Entertainer.
Alafu mfukoni mambo mbaya awatudai yeah. Hata wavujishi picha mbaya yeah. Wakuite babu na mwanite baby watu wajuku. Oh yeah, washike dabu washindo na walege. Una nistiri ya nyetaki niumbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pala mbapo minina bugana. Ukiweza nichune kaka pala mbapo minina bugana. Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada baba mzazi sinufata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugana.
Wani patabu ya kufanya na lewe. Bada mama mzazi sinufata wewe.
Uzuri wako mashola
Rubo.
Na macho yako nobala. Sauti yako noma sana. Na mwendo wako nobala. Nimi ujizo moto fire. Uzuri kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Nimi ujiza moto fire. Zure kakupa nani. Unaumiza mambo mbaya. Nuksi uko nyumbani. Mi ya zipo. Kwa jili yako mazio mi ya zipo baba.
Shorty bad, she got me high kama BTS to kiss. Nisipomona sekunde na miss. Najuliza amenipa nini. Kila story na yopiga yendo mada. Nagombana kabisa wakimdis. Nakumia kwa moyo na his. Najuliza amenipa nini. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare. Namkunja kabisa kama kambare. Nashinda kabisa sitakisare. Hakuna tunguri mambo ya chare. Mtu wa Mungu mtoto wa kipare.
Belong to you, you belong to me baby.
Do na do na do na do.
Yeah 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 yeah.
I do, I do,
segments with Rubo, the entertainer.
Kanyaga kama mbea sio rafiki, kanyaga kama fisi ana royal snitch akundisha kuvish kwa ni vipe. Kanyaga wase wa shobo kudandia, kanyaga klabu kumba umabia, kanyaga slay queens vipisho vya bandia, ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Uzushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudadade, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oh ya kanyaga,
kanyaga, kanyaga. Kanyaga, 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 kanyaga,
kama nalicheza zangu,
kanyaga, kanyaga,
wale wakuda wadaku,
kanyaga, kanyaga,
ya kitaku daku,
kanyaga, kanyaga,
wajue hizi namba chafu.
Rubo, the entertainer.
Wapote tere nishazuba, nipe mchele usinipe juya, mate pele tuliza pupa, usije ukani wa utitiri.
Tembea, tembea, nataka wanja ntame, sogea, sogea. Okopo pambe, oh kapotea, kapotea. Goma isambe, yo kidedea, kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kosea. Wame kuja kuzima kumbwa na chochea. Wana upepea, moto kolea, kolea. Nazani mini wakuchezea, chezea. Zima radio mbao. Haya. Zima na mtandao. Haya. Sema nao, pigia bao. Sisi sosa size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatuaribia shuguri. Mjui vizuri ulizia wananitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke ulie jishike yachie. Mwezangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata sukuma tume. Shika kamata,
kamata,
shika,
shika,
sukuma,
tunde,
shika,
shika,
kamata,
kamata,
shika.